Waliwo be bakugamba baby nze kyemmanyi byebikuziba amaaso tokyampulira tokyannesiga laba ogitaddemu ebikwaso aboogedde boogedde bingi bagala tukyawagane balaba bubi betuba babiri basaba awukane yonga ate nze nkwekutte n'omutima mulwadde gwatonesute Girl, I know, yes, I know, you know. Girl, I miss you every day.
Manze sakwa gala kumbonyabonya pia mukwano nyabola banze tombonyabonya amazi manze sakwa gala kumbonyabonya ogana buli chenku wa mumuti mo mulunji songo mukwano kweni nanze choli munji eno mukwano kwango twala sinsonga ngato mukwano kwenku wagwe tengo sangika nyabonze tombonyabonya amazi manze sakwa gala kumbonyabonya pia mukwano nyabola banze tombonyabonya amazi manze sakwa gala kumbonyabonya
Tete kanya kikita nyomulamu nange Dala wati sosa yuse kumulamu wange Njagala kutwale wango fuke mchala wange Mami puliriza osangula maziga dange Ta uliriza bigambo kwe mchala wange
Na kwa mini na kudata Omutima kulie yobrejo sura Kama mchana kama kuwa Oh,
oh, oh, oh.
Na kwa mini na kudata Omutima kulie yobrejo sura
tuchawagane baba bubi betu baba lili basaba
tuchawagane yeah
yonga te zike kute no mutima mulwadde gwatone sute
girl I know
girl I miss you every day